Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. I tau, I tau, I rungara. Hai ora mō, ngā me kato. O te wāniwa, o te rahangi, o Wenganui. Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. Wairua o te puna hai ora mō, ngā me kato. O te wenua, o te rangi, o Wenganui. Kia pupu,
kia pupu,
pupu ake,
pupu ake.
Kia pupu,
kia pupu,
pupu ake,
pupu ake.
Kia pupu,
Bye.